zlouder.com.
From the day that I met you, girl, said Uzali Lupana. Wanita tagemu ya pusana nga bafana bafana. Nachulo body na ka beauty kwa mama muna wako sama tasha. Fanika kuchoina kampani. Kampani, choina kampani. Kampani, na wakachule mu kampani. Kampani ni kampani. Hey, kampani. Hey, alata wakachule nga vila wa mugugulu wale kupishamo. You need to enjoy. Life is a blessing, baby, teshamo. Don't say niwe umwelela. Akumona ve desparati tatasha. Mande uza kamwalila. Ulimweche sana ikasha pochimo. Especially me. Ajaji, ajaji. Kazi wa mushe na vision. Safunika kusia kapezeka mu this generation. Hey, you deserve better. Noti kuli na dali munga kanimbo kanga kungara na warongu ninomu. Koma kupasa mutima warongu sinomu. Hala kukanyo kufuala mamini. Naya kudeka pwa fwaya mamini. Tata la kupela pona one pini. Koma mukwangala la posa ten pini. Una mumira, tell me what you see. You are the queen na majesty. Uyo mumili ni majiki. Aya kumutima mpoka maki. Waniga kujoina kampani. Kampani. Joina kampani. Kampani. Na wakachule mu kampani. Kampani ni kampani. Hey, kampani. Hey, alata wakachule nga vila wa mugugulu wale kupishamo. You need to enjoy. Life is a blessing, baby, teshamo. Yose niwe umwelela. Akumona ve desparati tatasha. Mande uza kamwalila. Ulimweche sana ikasha pochimo. Especially me. Ajaji, ajaji.
Zlouder.com.